waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Baaritaan ayaa la bilaabay kadib markii booliska New South Wales ay buufinta basbaaska ee pepper sprayga loo yaqaano u adeegsadeen nin 87 jir ah oo ku sugnaa xarun dadka waayeelka lagu xanaaneeyo kuna taala xaafadda Camden ee magaalada Sydney. Booliska ayaa sheegay in ninkan lagu arkay isagoo sita shay bir ah oo uu ruxayay, taas oo keentay in la waco ciidanka, kuwaas oo markii ay gaareen adeegsaday capsicum spray si loo xakameeyo. Kaaliyaha taliye police Brett McFadden ayaa sheegay in ninka loo qaaday isbitaalka Campbelltown isla markaana uu haatan soo kabanayo. Waxa uu intaa ku daray in ciidanka goobta tagay aanay hor uulin si kale oo ay u xalliyaan.
It's a very challenging circumstances and this I just wanted to emphasize the conduct of this male is no way and reflects the individual.
Arrimahani waa kuwa adag. Waxa aan rabaa inaan caddeeyo in dhaqanka ninkan la buufiyey uusan ka turjumahayn shakhsiyaddiisa, balse ay ka dhalatay xaaladda xanuunka dementia oo aad u dhib badan. Inkasta oo uu da'weyn yahay, haddana wuxuu halis ku ahaa bukaanka kale, shaqaalaha iyo booliiskaba. Waanuna ku qanacsanahay in arrintan si dhaqso ah loo xaliyay, ayuu yiri. Xisbiga isbahaysiga mucaaradka ee federaalka ayaa sheegay inay taageeri doonaan dib u habaynta xukuumadda Labour-ka ee cilmi deegaanka aan dhahdo oo muddo dheer la sugayay, haddii ba yiraahdeen lagu daro isbeddelada ay iyagu soo jeediyeen. Hoggaamiyaha mucaaradka Susan Lee ayaa sheegtay in isbahaysigu doonayo wax ka beddel dhaqangal ah oo lagu sameeyo sharciga cusub oo ka kooban 1500 oo bog, kaas oo dib u eegis ballaaran ku sameynaya sharciga hadda jira ee Environment Protection and Biodiversity Conservation Act. Waxa ay tilmaantay in uu xisbigeedu taageerayo sharciga toddobaadka soo socda haddii wax ka beddelidooda la aqbalo. Waxa ayna ka digtay in haddii ay dawladdu diido talooyinkaas oo sida ay mucaaradku u arkaan ay shaqooyinku khatar ku gelayaan, isbahaysigu uu ka imaan doono wax isbeddelka ama wax ka beddelka. Inkastoo ay weli diyaar u yihiin bay leeyihiin in ay wadahadallada dib u bilaabaan sannadka dambe. Xildhibaan ka tirsan xisbiga Liberaalka oo ku jirta kalkeedii koowaad ee xildhibaannimo ayaa lagu wadaa inay tuurta u ridato hawsha dib u hagaajinta sumcadda dhaawacantay ee xisbiga Liberaalka New South Wales. Wasiirka caafimaadka ee mucaaradka Kelly Sloan ayaa la filayaa in ay isu sharaxdo hoggaaminta xisbiga kadib markii Mark Speakman uu cadaadis la soo dirsay awgii isaga casilay xilka, iyaduna ay xalay noqotay tartamaha qura ee isu soo taagay. Hoggaanka cusub ayaa la filayaa in lagu doorto kulanka xisbiga ee maanta oo Jimca. Australia ayaa halis ugu jirta in ay lumiyaan koboc dhaqaale oo xoogan oo gaaraya $150 billion haddii ayan maalgelin xoogan ku sameynin artificial intelligence oo ay ku jiraan noocyada dalka lagu sameeyo xarumo tiknoolojiyadeed oo gobolada laga dhiso tababar iyo kaabayaasha lagama maarmaanka ahi. Laakiin saadaalin cusub oo ay soo saareen Australian Academy of Technological Science and Engineering iyo shirkadda la talinta ee Kearney ayaa muujinaysa in talaabo degdeg ah oo dawladda iyo saamilaydu qaadaan ay keeni karto faa'iido dhaqaale oo gaaraysa $250 billion 10 sano ee soo socda, isla markaana Australia ka caawin doonta inay la jaanqaato tartanka caalamiga ah. Digniintan ayaa imanaysa iyadoo oo saamilaydu sugayaan qorshe qaran oo AI-da ku saabsan, kaas oo ay dawladda federaalku sheegtay in la soo bandhigi doono sanadkan 2025, kadib markii wasiirka maaliyadda Jim Chalmers uu ku dhawaaqay inay AI-du tahay mudnaan qaran. Dab ka kacay goobta shirweynaha cimilada COP30 ee dalka Brazil ayaa sababay in dhammaan ka qaybgalayaashii laga daadgureeyo, waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in xaaladdu hadda la xakameeyay oo aan wax dhaawaca la soo sheegin. wasiirka dalxiiska Celso Sabino ayaa sheegay in aan la hubin inay irgadu maanta ku soo laaban karaan xarunta shirka maadaama weli la qiimeynayo qaybtii uu dabku ka kacay. Gabi Andrade oo ka mid ahay dadkii ka shaqeynayay shirka COP 30 ayaa ka hadashay wixii ay arkaysay.
Was walking out and I saw like smoke, a black smoke, and the guy that works here was telling me that was probably electricity main.
Dadkii oo dhan waxay bilaabeen inay baxaan. Waxaan arkay qiiq madow. Waxaana nin ka shaqeeya xaruntu ii sheegay inay u badan tahay cillad koronto oo keentay dabka, gaar ahaan qaybta Talyaanigu fadhiyeen. Qiiq badan baa jiray, si fiicanna wax looma arkaynin. Dadka oo dhanna si jahawareera ayay u baxayeen, annaguna xitaa waanu garan weynay dhinacii saxda ahaa ee aan uga bixi lahayn, ayay tiri. Midowga Yurub ayaa sheegay in qorsho nabadeed oo lagu xalliyo dagaalka Ukraine uusan shaqayn doonin haddii uusan taageero ka helin shacabka Ukraine iyo dalalka Yurub, kadib warbixinno sheegaya in Maraykanku uu diyaariyay hindiso u baahan in Ukraine ka tanaasusho dhul islamarkaana ay yarayso ciidamadeeda. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee EU-ga Kaya Kallas ayaa sheegtay in heshiis kasta uu noqdo mid xaq ah oo waara oo aanu noqonin mid kor laga soo tuuray. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Noël Barrot ayaa taageeray isaguna fariinta, isaga oo diiday heshiis kasta oo ku qasbaya Ukraine in ay wax tanaasul ah samayso.
We want a just peace that respects everyone's sovereignty and a lasting peace that cannot be threatened by future aggression.
However, nabad baanu rabnaa, dadka Ukraine nabad bay rabaan. Waxaan rabnaa nabad cadaalad ah oo ixtiraamta madaxbanaanida dhammaan dadka iyo nabad waarta oo aan mar kale lagu hanjabi karin duulaan kale. Laakiin nabad macnaheedu ma aha isdhiibid. Ma doonayna in Ukraine ay isdhiibto. Sida aad qiyaasi karto, reer Ukraine oo in ka badan 3 sano si geesinimo la uga hortegayay duulaanka aan xadka lahayn Ruushka, marna ma aqbali doonaan isdhiibid, ayuu yiri. Dadka ku nool magaalada Kiev ayaa iyaguna sheegay in bulshada iyo ciidamada Ukraine aysan taageeri doonin in laga tanaasulo dhul. Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegaya in heshiis kasta oo la gaadho ay qasab tahay in wax laga qabto waxa uu ku sheegay wixii dhibka keenay. Afhayeenka aqalka cad Caroline Levitt ayaa sheegtay in madaxweyne Donald Trump uusan ku baaqin in la dilo siyaasiyiin dimuqraadi ah oo iyagu ciidanka ku wargeliyey inaysan raacin amarra ay ku sheegeen kuwa sharci darra ah. Arrintan ayaa timi kadib qoraal baraha bulshada aan dhaahda ee galay oo uu Trump ku tilmaamay hadallada siyaasiyiinta dhaqan khiyaamo qaran ah oo ciqaabtiisu tahay dil. Markii si toos ah loo weydiiyey inuu madaxweynuhu aaminsan yahay in xubnaha lagu ciqaabo dil, Levitt waxa ay ku jawaabtay:
No. Let's be clear about what the president is responding to. You have sitting members of the United States Congress who conspired
together to orchestrate waxaa jira xubno kongreska ah oo xil haya oo si wada jira u diyaariyay fariin muuqaal ah ciidamada Mareykankana kula talinaya in ay diidaan amarada sharciga ee madaxweynaha. Sharafta ciidankeennu waxay ku dhisan tahay kala sarreynta amarka. Haddii silsilada la jebiyo, waxay keeni kartaa dhimasho, ayay tiri. Afhayeenka ayaa sidoo kale ammaantay madaxweyne Trump kadib markii uu duqa cusub ee New York Zoran Mamdani ku casuumay aqalka cad. Saadaasha hawada ee dalku maanta sidan ay ahayd: magaalada Perth inta badan qorax 8:20, Adelaide qayb ahaan daruur 5:20, Melbourne inta badan qorax 9:19, Canberra daruur 8:19, Sydney shuuxyo 11:20, Brisbane shuux suurtagal ah ama ahaa 30°, Darwin shuuxyo sii kordhaya iyo 33°, halkii dollar ee Australian ahna maanta waxaa lagu sarifayay $0.64 Mareykanka ah, €0.55 ah, iyo $1.15 oo dollarka New Zealand ah. Warkiina intaas ku dhan yahay.
لا like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebook ee sbs somali